Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ka whakanui a e whakata Māori tana huringa tau 20 a te maihe he tau nui kei te haere mā te teihana a katahi anō rātou kia kō pau tētahi tumu kaupapa hou hei whakawhānui ake I ngā kōrero mō ngā mahi nui o te tau ka kōrero mātou ki te kai hautū o whakata Māori Shane Tauri ma Ekara, tēnā koe.
Tēnā koe, Ruben.
Tuatahi, hei wāwahi I ngā kōrero Maria Barlow Cooper. Tumu kaupapa hau, hea te hirahiratanga o tana piri atu ki a koutou o whakata Māori I tēnei tau.
No te rarawa me Ngāti Whātua ki Kaipara, tēnei māreikura kua auā atu I roto I ngā mahi pāpāho, kua rua te kautau ia e mahi ana I rangiata I Sky TV. Hei tumu whakahaere kaupapa, hei kai hautū kaupapa anō hoki. Ana, no te tau kāhipa, ka wātea tēnei tūranga, ka tono mai ia, kātahi ka kōpaua ia e mātou. Me tō mātou harikoa, I te mea he tino wahine tēnei, he tau tōhito I roto I ngā mahi pāpāho, I roto I ngā mahi hanga kaupapa, ko etahi o āna mahi I rangiata I Sky TV, Nāna etahi o ngā hongere hou I rangiata I whakatū I whakatere. Ka mutu nāna anō hoki te rautaki Māori, nā rāua ko tētahi atu wahine Māori, te rautaki Māori I waihanga I kōkiri. Me te aha, he wahine tēnei e tino ngā kaunui ana ki te ao Māori, ki te reo Māori, ki te ahurea Māori, ki ngā kōrero Māori. Nō reira e tino wai Mariana a whakaata Māori I tēnei wahine. Nō te wiki kahuri ka pōhiritia ia e mātou, ka haria mai, ka kawea mai ia e ana hoa, e tana whānau. Tōna ono te kaupei tā mai ki whakaata Māori I tē rā wiki. Nā reira, ko Maria Barlow Cooper tēnei me te kua o te ngākau kua whakapiri mai, kua whakawhirinaki mai ia ki a whakaata Māori, hei kai urungi kaupapa. Nā, ko te tikanga o tēnei tūranga, mana te wāhi, kai aia ngā whakatau mō ngā kaupapa me ngā hōtaka, ne, ka tonoa, ka waihangatia, ka utua, anō hoki e whakaata Māori. Nō reira, he tūranga whai mana tēnei, he tūranga nui, ka noho ko ngā kaupapa me ngā hōtaka katoa ki raro I tana maru. Nō reira, kei te mihi atu ahau ki aia, mōna kua whakapiri mai ki a whakaata Māori.
Ka nui rawa ana whēako. Heaha ngā whāinga mana hei tīmatanga ki aia I tēnei tūranga?
Ko te kawe tonu I te hiahia o whakaata Māori, ki te whakapāho I tō tātou reo, kātahi kārua ki te whakatairanga I ngā kaupapa, I ngā whakaaro, I ngā kōrero a te Māori. Ne, koira te whāinga matua. E hari te mea he mea hou tēnā, engari kua rua a whakaata Māori e takahi ana I tēnei ara, engari koira te wāhi ki aia, he whakawhānui I e rā whāinga, he whakatutuki anō ki e rā whāinga, kia rungo ai te ao I te pai, I te haunga, I te I ngā āhuatanga katoa o te ao Māori. Ne? Koira te mahi nui. Nō reira, I te mea kua tū tō mātou taiwhanga pāpāho hou, Hawaii kirangi, te whare waihanga kaupapa, he ara anō tērā e whai wāhia e whakaata Māori ki te tuku I tō tātou reo kia rangona, kia kōrerotia, kia purea e ngā hau pūkiri huri I te ao. Koira taku kōrero ki aia, koira anō hoki te whāinga matua kei mua I aia, ko te whakatairanga, ko te tuku, ko te whakapāhotonu I tō tātou reo, kia rongohia ai te reo I ngā kokoru tanga katoa o te ao.
I tō tāua kōrero mutunga i kōrero hea e koe mo te kaupapa, mo te whakarewatanga o te kaupapa hui ahurei Hawaikirangi. Ka mutu me te huri tau 20 i tēnei tau. Kei te pēhea ngā haere mo e nei kaupapa?
Ka re rua ka, ka tukuna te pānui mō ngā rehitatanga ki te ao. Ne, hei ngā wiki e rua e tū mai nei, ka tukuna ngā kōrero katoa, ngā pānui mō te hui nui Hawaikirangi ka tū te mai he e tū mai nei. Nā, hei te te kaumātahi me te te kaumārua, ka tū tēnei hui ki Manukau, ki Tāmaki, ki te Tonga. Me te aha no mātou te hōnore ki te pōhiri, ki te whakatau, i te tini o ngā kaipāpāho no ngā iwi taketake o te ao, ki Aotearoa nei. Nā, e haere mai ana ngā iwi taketake o Taiwan, o Kānata, o te Pāpaka Nui a Māui, tai atu ki Norway, etahi atu kai pāpāho e haramai ana i Airana, i te Moana Nui Ākiwa. Katoa rātou ka noho mai ki te hui nui nei, me te aha ko te kaupapa nui o te hui, ko te whakakotahi mai i ngā kai pāpāho no ngā iwi taketake o te ao, ko te whakarongo, ko te kōrero, ko te wānanga, i ngā piki me ngā heke i roto i a tātou mahi whakapāho, ne? Nā reira, he wāhi nui anō ki ngā reo irirangi, he wāhi ki ngā mahi hanga kiriata, he wāhi ki ngā mahi hanga hōtaka anō hoki. E rua rā te roa, me te pai o ngā te atāhua o ngā kai kōrero, kua whakai mai ki tā mātou tono, ki te tū, ki te kauhau, ki te tū, ki te tuku whakaaro, whakatakoto kōrero ki mua i tēnei hui. Koi nei tētahi o ngā kaupapa e whakarite ana e mātou, hei whakamānawa i te ekenga o whakaata Māori ki tōna 20, ne, ki te 20 o ngā tau. Ko te whakaaro, ne, kia kaua noiho ko whakaata Māori i tōna kotahi e whakanui ai anō kāore, engari mā te whakahuihui mai, mā te whakakotahi mai i ngā tuākana, i ngā taina, i ngā tuāhine, no ngā tōpito katoa te ao ki te wāhi kotahi. Hei reira rawa, tātou katoa whakanui ai, whakamānawa ai tēnei ekenga nui a whakaata Māori. Ai, kuiranga taipitopito te wāingari, hei ngā wiki e rua e haere ake nei, ka tukuna ngā kōrero me ngā whakamārama katoa ki te ao. Kia pai ai tā rātou rehita ki te haere mai, ki te tai mai, ki tēnei hui.
E karakua e ke te wā kia tāwa heo e mihi ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako. Kai hautū o whakaata Māori Shane Taurima, tēnā koe.
Tēnā koe, Ruben Otira, tēnā koutou o Wātea, me te kaupapa nei a Manako, e mihi ana ki a koutou.